zenu nimeshindwa kutunza siri. Nikiwa single siwezi kulala usiku. Ukiniacha natumia dakika mbili kurudi tena kwenye relationship. Naishi nimerogwa, so mzima nikive na napenda na ninazama mazima. Naishi nimerogwa mimi, so mzima nikive na napenda na ninazama mazima. Siwezi kuwa single na kasoro garini paka ni usingo. Sitaki kuwa single na kasoro garini paka ni usingo. Siwezi kuwa single na kasoro garini paka ni usingo. Sitaki kuwa single na kasoro garini paka ni usingo.
Nataka kwa single, muda sipati. I can believe you in my heart. Nataka kwa single, watu hawataki.
Ukikata mti, mina panda mti, naendeleza kilimo. Kwani nani alikwambia nyoka anachagua mashimo?
Kulala kama panga ndo siwezi.
Ndo maana ukiniacha kimara napata mchumba mbezi.
Naishi nimerogwa, so mzima nikive na napenda na ninazama mazima. Naishi nimerogwa mimi, so mzima nikive na napenda na ninazama mazima.
Siwezi kuwa single na kasoro garini paka niwe single. Sitaki kuwa single na kasoro gani paka niwe single. Oh, siwezi kuwa single na kasoro gani paka niwe single. Sitaki kuwa single na kasoro gani.